misana umwira girira gire ko bajja kukubwatula nga kikajju era omuduuza nze mbusekerera kubina ebyenfuna ebikyalo bukyaze emirembe ngalo n'ogogole gulikiuka olyokosoŋŋane ng'omusimu nze bandiganda byekaabaali bakama baazo nga kati ne mu bantu tajambu n'olaba bwazoŋŋane ensinga ennaku emwesibyemu ekirako ekidde ky'engwenjizi era nze musumbukako ng'ebizibu by'ensi eno bwe muwala katangambizi waliwo omugwe nalabako eyalina rendyo kaseti ye yali enkana nga kabada nyabowu ng'agitwala nejanywira ndumira abatutte embwembwa mushakale mundesi yatuula nakunakunoolwa rediyo kaseti ye yerabidde amadaala ensi eno ng'atuula n'ayagaagala eryuma neryeggunda watudde tiwabambweyogera ng'olw'abakazi be bamukwana naye n'abeefubako omufumbo n'atali ng'agase entambula nanyikiusanga bw'omusanga mu kkuba ayagaagala nga kisekkoko naye erumu tubeera tusembula awalyege amaze okuduumira enkooku zina akaziine kantalantuka ne kagenda kagigwako akaali katamidde mbuka zina munnanga enkunyumiza ki okujeyolayolaawo ng'ewandagala nga binyoobwa akabanja n'akagwako yakatunda mbibbaja mbw ayagala akommyewo ekyuma beyayagaliranga bakazi baabwe awamu neyevaamu n'agenda amutunga ejjembe kukambya ejjembe lyavuga oli neyagula akabanja ke n'akamugobamu yagenda mulwadde obuntu obwali busigadde obwo nga n'abusaawa yafunamu ezimutaasa ejjembe bambi obwakuuga bw'ensi ne bugenda bumufundirira kutuuka kulaba nti tajyamu kati ali mu bizinga eyawerekera ku bavuba n'enguuli emusibye koliboni gwegenda maaso nze mukudaagana nnyo nafuna ebirowoozo ebinafuna endowooza ndikoba ekkolimo okutengukaawe kunva n'amaanyi okunzigwamu kwekundyanga ez'amaanyi batyo nawaŋŋangusibwako n'enkolera n'egyesimanyi era nembeerayo obwereere kwebeera nnyo kufuna obufisefise n'obukunkumuka kwaba abafuna yebbo bakama baazo baayita musaaki nza wannemyawo okulaba mazima gufiirina bajinza okunesibyeko okunsuulira emisanvu mu makubo nze buli wenkonkona bwe bayamba ne baggulawo nsanga luyabyenga nkiyusa sikaabira kugaggawala kufunda naye okufuuka n'ennyo n'embulwa n'ekyende kikiruma laba bantu okunaliraanya buli omu ambuusabuusa olw'endabika nninga muyaye bye nasooka okuvaako bye bitiibwa by'ensi timpeebwani afaanana bwe nti bananga obwavu n'obuwulu bwe byegatta ku bugumba ng'oyolekedde kufa ng'akawuka bw'ate oba muntu waani kiki ekiribaleeta ng'era ddala ogasaaky ensi eno nanga omulenzi ategeera nti kusula obuwulu simanyi nafiiraako ebbwegowa buli mukazi gwengezaako nti nkwagaza bufumbo bonna ne baddamu ntya ouzansanze siigaani yate nadda wakanywera enzi abakola obukuusa bwe bafuna bwakola amazima nga bakolera bwe mba nkozeokandi obwo yate nnaakola kyenza nakwebera siri gwakumiti nga mpapye papye bangi bendabyeko mu kiti ekyo ngenze n'eŋŋombo yange
www.mp3ugandanmusic.com